ciidamada AUSOM ee nabad ilaalinta Uruuga Soomaaliya, gaar ahaan ahaan qaybta saddexaad iyo afar wadareed ku turjumow nabadda Ansuubi, wasiir ku tirsan Koonfur Galbeed, odayaalka dhaqanka, qaybasha duban ee bulshada iyo saaxiibada kale ee AUSOM qaybta ku ee bay dhabo ka sugan. Taliyaha qaybta saddexaad ee AUSOM sareeyo Guuto Basfaad Fante iyo madaxda unkumaha nagay iskaaladow ka dhow ee yoolaleeg AUSOM waynu is ankabaaqay xoojinta dadaalada inta laga jara soonqaadka silan adkaay nabadiyo xasiloonada gobolka. Odayaalka dhaqanka Koonfur Galbeed qayb ku haya afur kun iyo weybayo markaa sheegan intan iyo qayb ku eta amniga ku jara guud ahaan Koonfur Galbeed waynu u mahadnaqaynaa howlgalka AUSOM iyo taliisho.
Markan ka horeyto maanta oo taariikhdu haytay 14 Ramadaan may nin suubiyeena ciidamada AUSOM afur eedan qiimo badan yaa nin suubiyeen. Haddii uu neeno odayaalka dhaqanka reer Koonfur Galbeed unkumaha naqaana hortaba may ogaynay in ciidamadan muddo dheer yaa wada shaqeeyeen. Maynin qabadeena wal eedan bilaaran sida amniga iyo onay hatta masaakiinta sida linku qayb qaaday inay iyo masaakiinta wala qoodiyaan. Mararka qaarkood odayaalka naftati iyo meelo fadhiisho ka booqdaan runtii dad oo may hayaan isdhexgalka iyo onay walwalba iyo amniga email walba ka fayla.
Marlama may baan mahadnaqay taliyaha ciidamada AUSOM ee sector 3 General Basfaad iyo team jay oo afur fayla nin soo been odayaalka dhaqan Koonfur Galbeed ee soo been ciidanka mahadnaqaan taasi may baa muujiyaase amti oo howlgalka cusub iyo howlgalladii ka horeeyay sida Artemis iyo AMSOM oo ka horeeyay iyo howlgalkan cusub hadda la raaw AUSOM antaba wada shaqeyn dhow bulshada leeyahay gaar ahaan reer Koonfur Galbeed
generaalada isku horeeyeen iyo ahaayeen hal san ama lix bilood sida badan ay roog jireen. Waa generaalka inka dheer ee mudisanka dheer ay tiisa nil roog ma bayd ka mahadnaqaane generaalka iyo ciidamada oo saraakiisha kale oo isla jaraba sida sharafta leh hadii aan odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed oo geek oo soonkus ay tumo ishan kala bar isu roog ninka afuriyeen xaaladii ciidamada militariga ama AMSOM oo airborne gudaashay ninka suubiyan afur qiimo leh oo sharaf leh iyo weeb aan mahadnaqaanahay intii la halmaalo oo qadadan afurkan quruxda badan nin suubi iyo baaxada saxaafadda iyo aan mahadnaqaana.
Sanad walba madilla deer bilo barakeysan Ramadaan taliska qaybta saddexaad ee AUSOM weyba isu suubee afar wadareed usan ka tiri galay inay iska dhexgalaan ciidamada iyo saraakiil dowladda federaalka iyo weliba wasiiradii odayaalka.